Dar es Salama. Nimehakikisha kwamba everything tanda salama. Nimekamilisha salam sikiti nipiga dua. I swear I'll just keep waiting. My mind is racing, anticipating when am I tasting. Penzi lako tamu kama salimi.
Penzi lako tamu kama asali.